Barclays Bank is doing it again. Your favorite radio drama, Madi Majwana, Stories from Your Pocket, Season 2, is back on the airwaves.
Makaib, o tsogile nana ne mma wa gola.
Hey motho a modimo o tsogile. O itse re mathata seo. Ho be se go pedile. Me le ga le mma o botoka.
Oh.
Ke peke se tla ke kwa ka go phakela ke kopa sukiri. O te no seo.
Nya mma ke gone ke gorogeng le ja ka o mpona jana. A kriti ya ka dikoropo tsa ditlhagatse.
Tiro a ditlhagake e ya nong.
Isha, ga se pelegeng ya rona.
Awu, he go tla tundu. Botselo go go thata.
Tshotle go makabela. Wana wutu ka nkhonne o leka leka ka go roka. O itse re ga go tshwane.
Nya mma go botoka. Hela ruti, ne re le mo mathateng. Wa itse di koloto tsa rona nne di wa itse ga mo.
Hela tlhang khonne, ya no ga ene motho o raka belo.
Wai, le ene bile go bua ha se koropo.
O santse ana le ba ba kansele ba. Kana o kile o uma ka gore wa la tlhala go loko. Santse a bereka teng.
Hela tlhang. A wa itse re monna o le ene ke mathata. Tota motho a be ka re tshwere ka fa le ka fa ja ka rona jana. A ba re wa la tlhala.
He. Ga boi
mo go maswe mo go pulo a boela ka morao
a bona o sa tshwanela
go tlhelele re sa le khakala le go hetsa dikoloto tsa rona tse e bile ngwana a le ka fa jana ga go motho o
fotlhelele
o tena ba nna re he ke a latlhela he ke a latlhela ija
bu ra o prika su o ga re twa tse mamani a mo tshwara a mo sina ngongono o ga diga ta go nngwana ka re ngwana go nonne makabelo mma ke bona tswane
ai motho a modimo a ka mmana ka batsugile yana Baba ka moto. A go nne tsala tlhile ke mo tsamo di mo tsianele.
Makabelo, o na le go mpatla sukiri ke gore ke rena ke sukiri.
Nya.
Wana di machine di motlung. Ra kabelo o bereka council. Mme go sukiri le go paka kwano.
Yo.
Totolo ke lo re go re go tweng. Yo. Jo ka betse mo.
O bona wena. Ha ka bare ke tsena ka go tweng o tsame ka go thele go nna bosigo. Ke to go shapa tota.
Ga nke ke tsame ka go itlheleng bosigo.
Ke sira se lebo ke to go shapa.
Ah.
Ya. O se ka ba le bana o fanta te mo dipilisi. Ke ga bedi ka letsatsi. Tse di talanyana tse. Di le pedi e khibidwe e le one on good.
A mko ga ke stupid te kana.
Hai. Twa. Amara pa mo namo. O lu bana. Wa re wa kae ka nte pa ko ngwana ngwanaka.
A ho ntate mo. A gre ke le boleletse. Rena le ba eng go lojeng ba batileng go iphukisa phefo ba bona le dipologolo me ba tebe balala go nko
na re batho ba balona pakopa batho ba balona pako ga le ba bolele gore pula ga eyo man dipologolo le tsone ga di bonane
a ntate mogolo nya dipologolo di tera di bona more ga teng le bo o ketsa ho
ba se go di tsisa botswana ba tshwenwa ke dikotsi tsa tsela Morotsa metshameko Zebras e jelwe gape Dumela moretsi Prince Harry yo tswang khakala a lwela tshireletsego ya dipholoholo o tla etela mafelo a tshwana le kasane go supa botlhokwa jwa go sireletsa dipholoholo
Eish o itse ntate mogolo batho ba utswa dipholoholo ba ntena mo go maswe ga re thibaka ba senya ka Ene ba bo rai wa itse
ba kotlhe ke a go kopa ba se ka baba ba go mpolaela ngwana ngwanaka
kana ga ile ditshukudu ba di fedise mo pfu
ai ai
no bona yela re ka tshwaragana ba rute re ka ba khona
o ba bone go ne go tripi mpako
ntete mo go le tsa o boi
nya ga ba ka ke ai e tsheile ba thonte ke tsa mai
tsa maya ngwana ngwanaka Ke sala le mampai o buang bobi wela o.
Ga ke bua bobi she.
Wa bua kwa.
Ah. Ladies, gore leng o robetse motshega ro kana kana. Kana le go nkutla ke tsana montlo. Ha ba
o. Mo pati. Ha ka go tla o tsena o zileleng.
Khudi le nemotane. A ba lwana.
Re tshwere re hilo makolo gantle go turong.
Makolo a enjana ntle disi.
Ka company je lwa mopati ri lwa makwalo ba rotlheba
e le gore ke eng bantse ba sa lebolelele gore company ya jewa le ke dipanka etsa tse dikgolo
ga ke itse ga se gore gongwe nne ba raya gore ba seka re tshosa ba iregela ka sepa
jaanong mme gode dikompodi tse dingwe ga di batle ba rethefatshe ba ditiamane
le bone ba re business e ko tlase yaanong le rona di-diamond sota se ba re sa berekeng re bantsi go bona tiro ya teng le gone go thata e
mme gode yanong ba tla leduela
ke tla soga ke a leiba ka
moledisi tota ke eng o ne o sa e leiba gompieno o itse gore banga company ba kae gompieno ka re bua jang ka ra gongwe batho ba seile ba tlolile melelwane ba seetse maga bone
hela tlherre wa nkomanya wa nkomanya mopati o nkomanya sa gore ke heletswe ke tiro ja motho yo go ithoballa
ladis gakomane ke na le stress
yaanong o se ntshetsa mo go nna
ladis ke na le stress business aka ga e tsamaye sentle le one malatsi ano bo bush makeneke ba bantsi bo ba re tseela di-customer ba bangwe motho ate o mmang ka etsa koloi ga tshwantse ra go duela o go tlhabela mainana jaanong yana ke a ipotsa gore a re tlo o kgona go tswelela go duela ntlo ya 3 bedrooms nna di apala jaaka apala jang
fa ke go ithaballa rra o letse go nkokeletsa stress ke tla tsoga ke a leiwa ka moso
signed sealed delivered that's how it's done ndailoba
Oh, takani wanaka. Huh? I am so proud of you. Remoto toka wena my son. That's how endeavors do it.
Ai wai loba mtsanangu wai loba. Ai let me do this. Everybody please raise your glasses. Tutakane.
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 Oh father, we thank you for bringing us here together tonight to celebrate yet another great win for our son Takane, who has proven once again what a great and a wonderful accomplished lawyer he is.
Amen.
Dear Lord. Oh Lord, we also would like to thank you for our youngest daughter, Chedza, who continues to do your work by saving lives.
Amen.
Jesus. Oh Lord, merciful Lord, may you please guide our lost firstborn child, Tijani, in her quest to find the right path, dear Lord. May she find success like her younger siblings, oh Lord. Oh Lord, may you please bless the food we're about to receive. Amen.
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 Ndaboka ma. Ndabokar. Another case won and a hefty bank check to sweeten the deal. We thank the good Lord.
But do you believe he didn't do it, though? Your client looks guilty as sin, Takane, just like
Ote. So please, don't ever compare my client to a felon. And two, it doesn't matter what I think, but what I can prove in the courts. And I proved innocence, Naka.
But would the good Lord approve of this proof, Onkone?
What does the good Lord have to do
with this? Guys, please! What I do think the good Lord would approve of is us eating right now. Ndokumbila, please,
get this way. Huh? Why are you never happy for your siblings?
I never said I wasn't.
Here we go again.
Huh? When are you going to do something that makes us this proud? Huh? Look at your younger sister, a surgeon whose star is rising. Your younger brother, a hotshot lawyer. When an accountant. A basic mere accountant. I ask him many times what we did to deserve a child
mother.
Like...
Please, let's just eat. No. Let her continue. This isn't the first time I've heard this before, anyway.
Oh, bona goro dira jang tijane, ha? Re, ha? Celebrating this great occasion for your younger brother.
We don't need to do this.
You are the oldest child and should be taking our family name to greater heights. You know when your father was Minister of Foreign Affairs.
Matijani. Kwa gala ka nkazo wangu. Kwa gala.
Matusa tate. Kisule ke tala. Please pass the potatoes.